SBS Radio.
E pei ona fofonga ina atu ia tātou talafo, ua whāia ina Tony Abbott, ili na fō le tū mālo pālota Warringah. Lea ua lua se fulma le lima tausanga o se AI, ma avea e fōi o ia, ma pāle mia ini tausanga ua mbavae. I whainga pālota ele aso na nafi na manu mālo ai le sui tūtu atasi o Zali Stegall, ili na fō Warringah, ma whātoa a ma mulu ai le nei o le na fō o Warringah, mai le vaenga upu whai a le Liberal Party. Na sānoa se tasi na avea masui pāle mia, pe na avea masui taitai o le whaingā mālo le Liberal Party, ma le soo whātasinga, ia Tony Abbott, o ia lea o Julie Bishop, na avea fōi ma minister o le vae fafo, sui pāle mia, i se talanoanga ma le General 9, o le sasi o Tony Abbott, o lona le talia ina lea o le tāua i tangata pālota, o se tali I le mata upu I whawhita uli swinga I le tau.
I'm very sad. He was a prime minister of the country. He has been a cabinet minister for a very long time. I was his junior minister when he was a minister for health in the Howard cabinet, and I was the minister for aged care. I was his deputy back in 2013, and he ran one of the most disciplined campaigns in 2013. But I come back to that issue of climate change. He's a climate change denier personified and clearly out of step with his electorate.
Julie Bishop. O le taitainga o le Liberal Party, na tō e se mai a Tony Abbott, a tō ai ma le tofi pāle mia, I na ualui e Malcolm Turnbull, ma na sā noa Julie Bishop, o le isi le amata upu na fi waitangata ya Tony Abbott, o na olo na whaaso e sā, I le whainga mālo o le so o whātasinga, I lalo le taitainga Malcolm Turnbull, I le tofi pāle mia. Ai ole mata upu lawele nei, I le si o si o manga maswinga I le tau, na ese ese ai.
Tony and Malcolm have never got along. Tony worked to destabilise Malcolm's leadership. Of course, he took over from Malcolm back in 2009 on the issue of climate change. In 2018, when Malcolm introduced the National Energy Guarantee that was argued for by Scott Morrison, Josh Frydenberg, the party room, it went through the party room. Again, Malcolm's leadership came down to that issue. I think it was an inevitable outcome when you look at the two issues of climate change and marriage equality and the views of the electorate of Warringah, then it was inevitable.
Julie Bishop. Aina sa unua se tasi o sui o la kāpeneta ala so o whaata singa, Michaela Cash, e te le le sao Tony Abbott I le pāle mene o le atunuu, I le lua se fulma le lima tausanga na se e iai, o le sui o Warringah. I le taimi le nāna ave ai o ia ma minista o ngā luenga, minista o le soifua mā loloina, a to ai ma le tofi taitai o le itu wangai, ina o ai o se e le itu wangai, ia le so o whaata singa a le Liberals ma le Nationals, ia ma pale mai ai le tofi pāle mia.
He has been an outstanding member of parliament for 25 years. He is a fighter, and Tony, I think, wouldn't have actually wanted to go out without having a fight. And I campaigned with him 2 weeks ago, and I give him credit. He was just as hungry as he was 25 years ago.
Michaela Cash. Ai na saunua se tasi o sui tūtu o tasi le senate, Senator Darren Hinch. O le whāia ina, le malolo Tony Abbott I le aswana nafi, e māfua mai lava I lona leto e whaalongo I se whautuanga tangata o lona I tū mālo.
Not unexpected. I think he had a terrible campaign. I thought his campaign, his comments the other night about Bob Hawke were disgraceful, and it's time that he went. I think that the campaign against him was fair and it worked, and I'm not surprised and not upset that Tony Abbott is gone.
Senator Darren Hinch. Ai ina ua talia e Tony Abbott le whai unga, ma le finangalo le tū mālo o pālota o Warringah le aswana nafi, lea ua mamulu ai le tofi o le tū mālo o pālota o Warringah, mō le taimi mua mai ia Tony Abbott, ma le Liberal Party, na saunua Tony Abbott.
I always knew it was going to be tough here in Warringah. And I can't say that it doesn't hurt to lose. But I decided back then in October of last year that if I had to lose, so be it. I'd rather be a loser than a quitter.
Yeah. Tony Abbott, ole reporti na fa mau popo ina Ellen Lee, mail SBS News.
SBS Radio.
Pe annan fai ona oli liu le la 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 Quatto eli liu samo ilana massa Ai se i fa a te pa tu pula na 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 I le fe alo fani ma le fe ngale ngale a Tu maui a i le tu fa a Samoa moni E ma fai a i le uma i le fa a maoni Sau la ia sau ia, ia oe I panatia, I lau fuli tua I si au anganu umana ia. Le anganu silia sa moa I atunu uma, o le fa alo alo ma le fia fia I tanga. E fai mai o le fa a Samoa e le ana Ae ngalo ia o e usi I ailo tulanga Tu maui a I le tu fa a Samoa moni E ma fai ai mea uma I le fa a maoni Sau la ia sau ia, ia oe I panatia I lau fuli tua I si au anganu umana ia Fa sa mo mo
fa sa mo
e ma fai ai me ma il fa ma oni saula e sauia ie o I panatia I lo fuli tua I si au anganu I lo fuli tua I si au anganu I lo fuli tua I si au anganu manaia 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 manaia
Jerome Gray Trio male pe ana mafai Ona o liliu le lalolangi.
SBS
Radio.
O le aso forilin at ene, o sa auni le atunuu I lanafainga filifilinga I le aso nanafi. Na maliu file mu waile na avea mapale mio au se talia, I lalo se fainga malo le leiba I se usanga ua mavai, le sunga ya Bob Hawke. O ia le pane mia au pito umi, Ona ia umia le tofi pāne mia, pe o le aupito umi le taimina se e iai le tofi pāne mia, I lalo o se whainga mālo le leibai au sa talia nei. E maliu nei Bob Hawke, ua valu se fulu male iwa tausanga lona soi fua. O lona ulufale I upuwhai o le mālo I au sa talia nei, na amata mai le uni e tangata whainga luenga le ACTU, ai o ia fo'i o se tangata e ata mai ma nā o oina, I le Universite Lau Iloa, I le lalolangi I le Universite Oxford University, I Peretania, I lalo o le Sikolosipi, le Rhodes Scholarship. O le tausanga ia feiva se lau walu se fulu malatolu na tofia ai Bob Hawke e taita ia le vanga upu fai ele leiba ai olo o ile tu wangai. Ina ua suia le taita inga o le vanga upu fai mai a Bill Hayden. Ma o se tasile nei o na talanoanga mua mua ma se tu sitala ile taimi na ia tula imai ai i le taita inga o le vanga upu fai ele leiba o le tu sitala le Channel 9 or Richard Carlton.
Mr. Hawke, could I ask you whether you feel a little embarrassed tonight at the blood that's on your hands?
You're not improving, are you? I thought you'd make a better start to the year than that. It's a ridiculous question, you know it's ridiculous. I have no blood on my hands.
Natalo ina Malcolm Fraser I le taimi o bea o ia umia le tofi pāle mia o ausetalia nei. Ia whainga pālota I le masina nasa soo ai ma le tūla imai o Bob Hawke I le tofi teitai. Ai o pālota nā, na mānu mālo ai le leiba, ma avea ai Bob Hawke ma pāle mia o ausetalia nei. E tolu pae inga soso'o, na mānu mālo ai le leiba I lalo le taita inga Bob Hawke, iwa tausanga o ia umia le tofi pāne mia, ma nā o fia ai I le teimi o le whenga mālo le nā a le leiba, nisi o suinga tā ua I upuwhai matū la fono I ausetalia nei. Lea olo o ho'o mai I le teimi nei, olo o manuia ai le atunuu e whai mawhāta I inga o le Medicare mō le soifua mā loloina o whaaputu ngā tupe mō tangata mātutua I le teimi tangata whai ngā luenga I le teimi e li tae ai po le superannuation a toa ai mā le te talaina o whewhātaua inga I maketi whafo nā mālosi fo'i ia le tūlanga o Bob Hawke I matā upu I le siusi amanga o ia na whinau mālosi ina ia tāo fia le maina ina o le Arctic.
We have taken too much from the earth and given back too little. It's time to say that enough is enough.
E iei fo'i mataimi, na pei na whaatāla suai ia le susunga ia Bob Hawke inisi wana la fonga e maise lava I le taimi na manu malo o aile vaa faila au se talia le Australia 2 I le tauvanga vaa tuunga vaa faila le America's Cup I le tausanga ia feiva se lau valu se full malatolu.
Very proud of it in one way, very disappointed that all the other many brilliant things I've said and never mentioned. What's the most brilliant thing Hawke ever said? It's the bum one.
Bob Hawke. Ai ei fo'i mataimi na ia wha ai loa lau tele ai ia nisi o na vai vainga. Ai ei le taimi masalo e maa na tua e nisi na tutulu ai le sasunga ia Bob Hawke o na ua tangia I ripoti ia le a afia o se tasi o na afafine I whafita auli o vaila au whaasaina.
I had no contact with the judge or anyone involved in it, and yet you have this insinuation.
Elenga tailea o ia na whaatanga ina ina ia au mau pe nonofo I au se talia nei ia tamaiti a onga mai saina ina ua alia e mai ia reporti I le whainga malo kominisi saina Lea nā toa tele ia le whānaua ongai saina na Māori Liu I o sofa I ngā le military a lea tunuu ona o sa lātou te te e. O le tofi minister, tofi pāle mia, ma le teita inga o le Labour ia mai a Bob Hawke, ia Paul Keating, na whaia fo'i ona o se lui, o le lui a Paul Keating, lea na whaatoa whaia inai, ma avesea I le tofi mai a Bob Hawke, a ele I avesea I se whainga pālota.
I was reluctant to do it because I had profound belief that I would continue to be the one best able to lead this government to victory.
Bob Hawke, o lana saunoanga muli, le sunga ia Bob Hawke.
I hope they still will think of me as the Bob Hawke that they got to know. A bloke who loved his country and loves Australians, who in the end is essentially a dinky-die Australian.
E maliunei Bob Hawke, ua vanu se fulmaleiva, tau sanga arona soifua.
SBS Radio.
Le lao Samoa wa whelanua nua i I wa whelanua i o na ave I le langi I o e ta fiesa mali vai Uangi maru le sau a fiafi I na ua tuana I atu o le lai Saua ne sou sei e te tiuai Ta whaoa ne mai a e whe liu liu ai I le solo a ta mai tai Sa vali vali ane I le launga tasi Sa salau le manongi o la tō unalanga ali Manai a le whe na solo ai La foi o la tō ata I le sami O mai a tātou mua Ia Samoa masi o na lauwhanua
Ai o le tātou porokalame le nā mōre nei a fiafi whawhetai tele whafonga fonga mai. Tātou tāraso I fō ia, tātou tō e whēloa I fō I lungo pe awa le ea I le pōle aso lulu o le mai aso mua mua I sou tōu so I fua manu ia maso mātou ola. Ai ia manu te leina whasausaunga o tatoera nei a fiafi o Ioane Tipe Riola fua I mōle wai alesi whasalalau o le SBS so I fō ia.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.